Ekitongole ekirungamya obuweereza obwa insurance mu ggwanga Insurance Regulatory Authority kyagala bannayuganda betanyire nnyo insurance y'obuntu ne bizinensi olw'okutuukiriza enteekateeka eza gavumenti ez'enkulaakulana National Development Plan 4 basseewo enkulaakulana eyettanirwa abasinga obungi. Akulira ekitongole kino Ibrahim Lubega Kadunabi ategeeza nti insurance ebugiriza bizinensi n'obulamu okuva mu mitendera egiteewalika abasinga ssente ne basiga ne balyoka bafuna mu ntuuyo zaabwe. Kadunabi ategeezezza nti bakolera wamu ne bannainsuwa okubagawo obuweereza obugasa bafuna mpola olw'okubugiriza bizinensi zikyakula. Abadde mu kutongoza enteekateeka omulundi ogw'omukaaga eya buli mwaka okufunayo sabiti namba eyainsuwa eya kumekeza nga kusumbula 26 wali ku State Square mu Kampala.
Mawanga ag'enjawulo agasobodde okukulaakulana tewaliwo nsi yali ekulaakulanye nga teyina yensuwa. N'olwekyo yali okubiriza bannayuganda n'okusingira ddala abasuubuzi abalina tebeekoledde ne bagula emmotoka ezitambuza aba boda boda abo bonna abagenda okuganyulwa mu Paris Development Model banayinsuwa abali wano ekyo kye kibaleese okubaweereza